Fiba Studio.
Amina, Amina.
Let your love.
Hiyo.
Ndiye ninakupenda Amina, sina mwingine zaidi yako Amina. Ninakupenda kila siku Amina, uzuri wako wa kasuku Amina, eh. Amina usije niacha kwenye mata ubungu, Amina usije nitosa kisasi na michongo. Amina, Amina. Peki yako Amina, nikirudi nimechoka Amina, unanipokea Amina, na unanijulia Amina. Nipe kidogo cha funguni Amina nichekewe, nipe kidogo cha funguni na mimi nitekewe, nipe kidogo cha funguni Amina na mimi cheke. Tumombe Mola basi atupe riziki, tumombe Mola atutoe maisha ya dhiki, tumombe Mola tujalie riziki, tumombe Mola wetu atutoe na dhiki. Ninachotaka mimi nitakupa, ulambe kopa ulambe shuka, ule nyamani le mifupa, sinajua siwezi kususa. Amina, eh. Nipe kidogo cha funguni Amina nichekewe, nipe kidogo cha funguni na mimi nitekewe, nipe kidogo cha funguni
Wanakujaga kati
hao nimewaona. Nakubali sana uba mtu mbaya, Malkia Queen Angel Abi Mavoko, mimi wakishua hapa, wanangu wa Mabibo, wanangu wa Mulati, watoto Visiga, Urusi Chama ndo nyumbani, mdogo Elido Amilo 29, Wizard himself, Estelo Kanu, aha. Kigumi OG, Kigumi Teza.
DJ Kibenya Baba Nadia Supplier.